safari style abantu tobalimba amakasi ke wapa munange tekakola safari style nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba kitufundi bulungi na yesu makasi ko ke wapa kati banno tobalimba Mukama ye yayamba Kwa wanchabianga Baba chena rifuse Aka isake banganeka Wanimba nejema Enakuwe anu menyo Wangamba tujise Emindi twazikuwa Nafuna birwa debiere Makasi chatako Kogamba ntukankolera Saristani Abantu tobalimba amakasi ke wapa munange tekakola saristani nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba abadde mulungi kyendi mukama mulungi nandibadde ntya yese singa teyayamba emensi yali etugasa Fensi yalietu kanye Tuwa kola binji Na yate vya tuongera bisibu Na yoru wa mukiriza Na lioka mpabuli chola vane wanyisa Abate muluji Mukama atandase kutaka Siri na murana Akato mukisa Sorry stani Abantu tobalimba amakasi ke wapa munange tekakola saristani nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba Sabia wamamba, sensabia sala yoka, sifunye shuka mami. Walio sube musibu, walio fumbie fumbie, chabali na sente bona, basi chamuri kade kade. Saristani, abantu tobalimba, ama kesike wamba, munange tekakola. Saristani. Nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba munange munange amagezi ke wampa kankubye miko nali mwavu nnyo nogamba konyambe ku kifo ky'okuŋŋamba nkole waŋŋamba nsale nsawo yegwe wantwala mu bufere ensi n'enkyawa emiko gye bankubanga Tojiraba Ngo wana muli mkwafe Ngabwe kuli mwesanyu Na yenze bankuba Ngambye bankuba Nakiriza katonda wange Ngo mubili kukoye chiboko Saristani Abantu tobalimba Amakasi ke wapa Munange tekakola Saristani Nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba era kino kyendi soyo ye yanyamba era kino kyendi soyo ye yanyamba sorry